Just for the rebel.
The baddest.
Job of music.
MB. Fetuliko.
Fetuliko.
Fetuliko. East and the center. Fetuliko. Fetuliko. Kampala, Jinja. Feva na Baliko. North and the west. The Fetuliko. Engoma Tukuba. Uganda Zivuka. East and the center. Fetuliko. Fetuliko. Kampala, Jinja. Feva na Baliko. North and the west. The Fetuliko. Engoma Tukuba. Uganda Zivuka. Bane tukuba na yefe tulibadi Batu sanga woba tulekefe tulihadi Bazinyi samba yemu samba kaka sa style Jasper da rebo, ni watabo Ni ya kimpidi danso Jinja kampalamba kaka sandi busagwa Sikuba neva kuba kuba ni higher level DJ tabula kanuka teke mwebi soko East and the center fe tulikuingo Kampala jinja feba na valiku North and the west fe tulikuingo Engoma tukuba, Uganda zivuka
Fetuku bombi